www.kwachadfine.com.
Nyanza made it. Nyanza made it.
One video. Esto.
Machine.
Sindilingati udasi. Ubelega mwana wa mtu. Bangula wako ndine. Tetezi wako. Uga makala uzindi gani zilako. Mwabale wako uzindi fani zilako. Kondi bayi wendili nacho. Baby udali lengari masku. Poti mene ine ndi makukondela. Zandi si, zandi tawe. Iwe mene umandi kondela. Zandi si, yeza pukanila. Chikondi changa pa iweo. Chopanda malile. Chikondi changa pa iweo. Chopanda malile. Koma zotu zandi si ye bebe. Zakuganila. Sindiza yelekeza uma kudoda. Sindiza kwanisa kuma kupreya. Sindiza kukumudisa my baby. Kukukonda mola pisa mahoti. Bagaiga unachoka kudoti. Sugu yenela kugwira matopi. Zokumba zanga ndiweyo. Chimwe mwechanga iweyo. Everything I do for you. Chikundi changa pa iweyo. Chopanda malile. Chikundi changa pa iweyo. Chopanda malile. Koma zotu zandi siye bebe. Zakuganila, zakuganila, baby. Zakuganila, darling. Zakuganila, baby. Zakuganila, darling. Chikundi changa pa iweo. Chopanda malile. Chikundi changa pa iweo. Zakuganila, zakuganila, zakuganila. Chikundi changa pa iweo. Chopanda malile. Chikundi changa pa iweo. Chopanda malile. Koma zotu zandi siye bebe. Zakuganila, zakuganila, zakuganila.
www.kwachadfine.com. Machine.